Oi, why has made this?
Achana kuhusu vashama mfutela. Nimeshinda jump on leo na spend my record. Sikia, ati achana kolo siwasha mavuvuzela. Nimeshinda jackpot leo na spend mareka. 5-8 flavor album na wakembesha. Nitashika sana kwa wale wanaveveka. Money language, ebu nipebesha. Dollar zikingia miwenda kuchange meza. Nikianza kuchange whips, watashikwa na pressure. Nikona jani na lazima. Sikia, nilianza kuchase dreams zangu tangu nkweka young boy. Nisha jo kupiga pamba Simon ka fly boy. Majira kwenye wrist, ha, cheza na time boy. Generation inasonga wanataka ngama ati, young niko boys. Kwa studio kwa ka shop, si wote tuko kwa office. Ndo nchaga mke napiga ki hot coffee. I open niko rada wale wapigi makofi. Kwa ni op tuna kuhit kama hoki. Wanavunjanga ma padlock, tunapamba na huku third rock. Ma missed calls ni za landlord. Gunga ndo na transport, bele nyuma hana support. Ba kila kitu ina purpose. Vunjanga ma padlock, tunapamba na huku third rock. Ma missed calls ni za landlord. Gunga ndo na transport, bele nyuma hana support, but kila kitu ina purpose. Achana kolo siwasha mavuvuzela. Nimeshinda jackpot leo na spend mareka. 5-8 flavor album na wakembesha. Nitashika sana kwa wale wanaveveka. Money language, ebu nipebesha. Dollar zikingia miwenda kuchange meza. Nikianza kuchange whips, watashikwa na pressure. Nikona jani na lazima
kikimeka. I chase ganji, the only thing na nihemesha. Life journey hard but God anawezesha. Kila kitu ni mareka, cash au mpesa. Sikuzine kawa sekula meniweka. Sita try jo kufit au kujieleza. Misunderstood kwa game but sina pressure. I'm just telling niko is tryna be better. Tryna be better. Hakuna kama mi, number uno ina million. Shida zangu zitamalizwa na billions. My mama ko fiti na my bros ako happy home. Hiyo kongo ndo ina mata bro. Hakuna kama mi, number uno ina million. Shida zangu zitamalizwa na billions. My mama ko fiti na my bros ako happy home. Hiyo kongo ndo ina mata bro.
Achana kolo siwasha mavuvuzela. Nimeshinda jackpot leo na spend mareka. 5-8 flavor album na wakembesha. Zitashika sana kwa wale wanaveveka. Money language, ebu nipebesha. Dollar zikingia miwenda kuchange meza. Nikianza kuchange whips, watashikwa na pressure. Nikona jani na lazima tufike Mecca.